Zimbabwe has fled a hospital before a coronavirus test. Now, Zimbabwe has no confirmed cases of the coronavirus, but a man was tested in a hospital, absconded that test, and fled the hospital altogether. That is according to our authorities from that hospital.
Ndingaendera zanga ndisaname ndinalibire tumapulani tango kumana iwe ndi ine ona ndikusanja mapulani kuno ndikumbali baby tili awiri ndikutsitsa mfundo manifesto koma ndikangolowa muboma lako sinzatula panzi udindo otsutsa boma samalephera madameji koma ulendo uno akumana nazo ndilibe chipani ine independent iwe ndiwe my running mate hey. Mapulani yanga eh hey, 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 mapulani yeah, yeah. Ati hey, hey, mapulani yeah, yeah. Ati hey, hey, mapulani baby awandi otimati mapulani akuti kawafunzeni yanzanga omwe ni macheza nawo amandicha one man chienda yeka tango kumana iwe ndine baby tikuyenda wawiri you better tell your friends adzavale madiresi apa mwamba ine ndiye zanga titapa masuti apa mwamba abambo wako atakuperekeze baby kudzakusiya manja mwanga ndikufuna mai wanga kama ndiwona adziwona maso mwawo bambo vanga ndi mumwe adadi anawotengera amami kuwachosa pakhomo la makolo awo mapulani yanga mapulani ndiyawa hati mapulani kuma mapulani baby imva mapulani komano
anyamara inu mwakirazo mwalakwitsa zedi munthu yunekene kake kuti muzipita
uyuneni